Garbo. Shake it for me, baby, that's it for me, Garbo. I like the way you dance it for me, Garbo. Omaze banga ngotamboza, no mutima gwange wakusesera. Olinambemu, mubulamu bwange. Olinambemu, mu mutima gwange. Oliwamunda, baby. Omukwano gunyuma nnyo, naye banno balunya nnyo. Nze ate nakwewa nnyo, naye tegosudde nnyo. Omukwano gunyuma nnyo, naye banno balunya nnyo. Nze ate nakwewa nnyo, naye tegosudde nnyo nnyo. You shake it for me, baby, that's it for me, girl. I like the way you dance it for me, girl. Shake it for me, baby, that's it for me, girl. I like the way you dance it for me, girl. Onjo chisamuliro fire, bino byo nimba bya la ya ya. Love ye singira sente, entadde kubunkenke, teringa sengenge. Jagala kunyenga mata, uredi anbata, wala yoyaka. Bino zebio onzinyisa butawe like girl. Omutima okutute, nobongo bwango butute. Kati nkusaba, onzinire mamatela. Kati nkusaba, onzinire mukobambi. You shake it for me, baby, that's it for me, girl. I like the way you dance it for me, girl. Shake it for me, baby, dance it for me, girl. I like the way you dance it for me, girl. Katinzi nira muto gano, njagala nkwagale sisaka. Chensaba chimu, njagala tubere bumu. Omukwano guno kunyuma, ngoli nange wano. Katinjagalo chingambelero, choli wangu kuvalero, njagalo chokelerero, choli wangu kuvalero. Kwano kunchunya, loze mastanze kunchunya. Kwano kunyiga, loze mastanze kunyiga. Oh, oh, you shake it for me, baby, that's it for me, girl. Oh, oh, I like the way you dance it for me, girl. Oh, oh, shake it for me, baby, dance it for me, girl. Oh, oh, I like the way you dance it for me, girl. Omukwano gunyuma nnyo, naye banno balunya nnyo. Nze ate nakwewa nnyo, naye tegosudde nnyo. Omukwano gunyuma nnyo, naye banno balunya nnyo. Nze ate nakwewa nnyo, naye tegosudde nnyo.